check on the jack.
Mwanzo wa Raymond ndio nilimit na Samantha. Idea maparo ilikuwa tutoe udanda. Kila break, kila lunch tulikuanga cypher. Nilitaka sana kuwa kala mashaka na Zizi's voice. Ni perform Fatuma's voice, not the fat boys break up. Every day I wake up, Islando ka break up. Simu za wote mteja, na Hashon, Merim, chuma fode wateja. Tulikuwa kama family, ngumu kuroll solo. Na mimi, nilikuwa sister yao mdogo na Zaka. Kwetu walikuwa mwenyeji, kwa class front row nilijiseti niko Daro. Excited na andika ese, najua following week, tunaenda ese. Dad, even though sikuelewa what happened, I miss you. Na hold the family down, see your issue.
Nikipanda, sitaki kusahau nilikotoka. Ya dunia, yanapita, sitaki kuyategemea. Nisijisahau, dunia inimeze. Nilibaki mimi.
Na predeli saja aniperuze dia jacaranda. All grown up nikaingia sekoga karara. Samantha salimia Tracy, mwambie ni antifemi. Ntafikisha game finals, mahali niko ni semi. Na vile na dishi, na vile na clad. Mama I love you, kwangu wendi o my dad. Na vale times ya form 4 ilikuwa day sad. Ivenza wanjiko kimani zilikuwa sudden. At any given moment sijawai kuwa burden. Ato si explain kwa macho zangu you were perfect. Na chuo was done, nika meet sketch. Then simu likuwa charged, nika receive call moja so. Nifiche kwa ligi so. Basi yangu sumbua, bado na nihemea kwa teli. Kijanet mbugua, fortunate kumit mtu hivi na empire. Nataka tu kuwa Wanjiko, even though niko kwa center ya bitu mob, magrupi, wahuni. Nilikosewa sana na runi. Nisikuwe blinded by fame, na nisichanganyikiwe na money. Nataka tu niwe Wanjiko Kimani.
Nikipanda, sitaki kusahau nilikotoka. Ya dunia,